Caniba.
Binafna movies ya kitoto sasa santeni. Hebu sima taa zote sebureni. Wakubwa tunakwenda kileleni. Watoto kukujua kalaleni.
Huku mekuja inaongea pesa maneno vunga. Huku kodi ni kumwaga michele usije na pumba. Shotwika mtula. Watoto na sagula sagula. Champion champula. Super power mabula. Shotwika mtula. Sasa natafuta chakula. Champion champula. So papa wa mabula.
You know when I pull up. Boom 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 when I pull up. Now give me that energy when I pull up. I don't stop it when I pull up. Now let me see your hands when I pull up. Vroom 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 when I pull up. The Eddie bed get warm when I pull up. Zoom 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 when I pull up.
I'm a twendele. I wish to stop.
CMG never stop.
I'm a twendele.
Finish your business.
I wish to stop.
A party life never stop, boy. Kama urizani utanikuta buba, mezuba na shanga mata. Basirudu kajipange tena upyo na kicha. Labda unanifananisha me with somebody else. Look, warisha ni chafuo wakemeni nitafuo wakujua ya kuwa. Hit ni star, come rainy, come thunder. Na kiwingo kitatanda, propaganda, shuka panda, iko pale inanga. Just like that, rumors sasa zmezaga. Watu ndo kushnaida. Nehi nehi meri zinde kipia umepige sabu zako vibaya jama. Na mnavyo tukanyagia, mnavyo ngoja tukose njia. Vihoje hoje vya kuchangia. Unatua nathi.
No when I pull up. Boom 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 when I pull up. Now give me that energy when I pull up. I don't stop it when I pull up. Now let me see your hands when I pull up. Vroom 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 when I pull up. The Eddie bed get warm when I pull up. Zoom 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 when I pull up. Pull up.
Classic.